sola y sola mi amor. Dime alguien que sé yo. When I take you, I'm your water table. Usuga y sola mi amor. Give me a kiss, yeah. When I kiss you, I'm what I take on me.
Uma unandela bazuki pumuntu empedeni, umuse windini, umlunguzi sikhethenisi, bese umthatha isifoni, umshayisa uqini. Elo wazi ukuthi ukuhleba kwanenzelani ngiyakalangani. Ungathi kuyakhokha impela uhleba masenhlele emakhoneni. Ngixoxa iy'ndaba zabantu ukuthi umntakabani usenzeni.
Wena nhliziyo yami kuwothathe inqume mpile.
Wena nhliziyo yami kuwothathe inqume mpile.
Usuka isolami,
hey isolami. Sewindini umlunguzi sikhethenisi
bese umthathi isifoni umshayisa uqini
lelo wazi ukuthi ukuhleba kwanenzelani ngiyakalangani ungathi kuyakhokha impela uhleba masenhlele emakhoneni ngixoxa iy'ndaba zabantu ukuthi umntakabani usenzeni
wena nhliziyo yami kuwothathe inqume
wena nhliziyo yami kuwothathe
Usuka isolami,
hey isolami,
give me an inkliziyo. When I taste you, I'm your water tingling.
When I taste you, I'm your water tingling.
Usuka isolami,
hey isolami,
give me an inkliziyo. When I taste you, I'm your water tingling.